femmes du Mali.
Do nyaloma on no yambine leedi mali wottumo roobe nan darta huntangul hore no haniri seriawul 050 e wi pelle roobe ko heddi gollede na yalla hinnaadi no haniri roobe leedi mali be holi tibi di yo tabangaluji hatta yargul yeso tabagul seriaji ngadana roobe be kedanna dambli ummatu su kan won hore jo kafu.
So en bami fey misalu e le seriyaji leedi men mali ndi jaati keba andude seriyaji fuuba ma di kibaru batte rewbe a tawan enen jaati njabata di kasen leedi ndi jaati woni mo langirta di sobe yewu hono misalu seriya 050 o tagal seriyawul 050 gol seriya goddo kasen wonto ngado sababu yalla debbo fu an heba leedi do rema kasen ewi on don seriya lataaki hono yidir enni sabi en kaybata e ngatanta be hakkile du puddore tiida Allah rewbe fu yo pille abadan abadin non sabi debbo abada tagal enen ka jetirden dum nena dum tawangal non worbe be ana way hono golle worbe e golle rewbe ko fetcha homo fu ana anda golle mudum abadan abadin e tawangal meden tagal dum du ere biye rewbe wana yimbe jogibe hakille tewede wana gongo fu nena dum fu won e ko seminte tid Allah mabbe ngoni e mudum o sanne tawangal ngal
toutes les femmes du Mali.
Le nokuji goddi leedi men di rewbe kulungu ngadi batu nyande talataare noga jeddi lewru juillet to kayo le cercle masina fanda mudun yo andude alahali jawdi fedde mabbe de le libi tati taktidi di wakkat juno kay le wakkani karse mabbe na wodi ko buri miloji tati kalisi sifa kuma liidi nyamandeji mbawdi latade sababu hinno golleji ke mabbe no haniri to santun rewbe ngallure de pami adi nyande alkamsare noga jene lewru juillet yaade saati fufule cuudi docteur sescom hinnade kabar hay gol lende rewbe odo adi o bamama e wattu kawrutal muslim mudun na fawi non do haybugol beengu mo ardi be pelle rewbe be ngadi na wonno ton ardi be pelle rewbe jokolbe e ardi be dinaji e amiri en gure e wi balle de fanda mudun woni humpitinde faminde jamarande do nafakaaji nawturgol cuudi dogotoro bur fuf bangal safareji haybugol lende landin gal do kawrutal woni ONG wali do ittugol jawdi ambassade peyiba dun timta yeter den magazine robe lulirde toutes les femmes du Mali on dit on travaillera.